temba pondu pakasa lemba mobali azongi yamba yena sayi jela ye biloko auti na musala